Panche kushimira njaka sani Isabi baraga na tusoni Wala ibzari so Mujene moto kuziva na mongone Itajira bifat wangu musazi Iteye kabili bibi tazi Mama jisuku masuku mawawura Seje yereka na linyazi Kambere na bere kwiga Ishuri ngubiru na ryumva Umuhanda haraba ukunda Ngoko gusenga nitiba mukumba Muzahe mchira bakurura Abakuru tabose bakuruma Abakuru zinguti ya mumurwa Abise chira menya gahubuka Abo bose nabasuna Nyumva neza nibujeta Imidinga nibigeta Funga maso nibusenga Sitana na nyinya bajira Mubyo usaba usabe nguchira Ejo bucheye wabaragira Kuko nibatinda guhindukira
Tuchindane imande imande Mubaye oya nusare Tangutu mutwe oya mbese nusare Nuhave nuraburize nusake Kukarenze ese nizo ndege Oya nusabe
Ubunda tuje sukubeja Obubuzima bundu tirifezo Nanzi ya tabaga yuko mupesu Gira kona chibazo na busemu Ujichukuda na pjuka da senga Bose hoya suku hujia basenga Baraga zao bazi ya kuchemba Ngachana melody ngakola bengu
Sintisimitisi Yari mnemuri machipa nusare Ngutegugu jenu mutwe Siwararira Mawurife kumamarira Nikatijisho rikame Ungano kuzararute Sininzi izu sabi menyuri musha Wafa kanata Ufufu kuchatu nikupa Nawe ningudufu kubundari kasi medita Ningindazi ya street kusomezu ngozi fisu bali murika Tuchindane, imande, imande Mubaye oya nusare Tangutu mutwe, oya mbese nusare Nuhave, nuraburize nusake Kukarenze, ese nizo ndege Oya nusabe
The Truck Slayer
Mubaye oya nusare Tangutu mutwe, oya mbese nusare Nuhave, nuraburize nusake Kukarenze, ese nizo ndege Oya nusabe